Sound. Download kupitia usokanmedia.co.
Inakuwa noma hiyo.
Leo kwangu, kesho kwako, nikipata shida mwenzangu sinicheke. Leo kwangu, kesho kwako, na usiombe mwanangu ya kufike. Kazi kubwa malipo kidogo, mafanikio yamenipa kisogo. Kila nikitafuta sinioni topo. Mama watoto kachoka miago, wanasema riziki mapungu saba. Sasa mbona mimi langu sirioni? Sometime na pili hata kukaba, ila naona kifo kipo usoni. Naamua ni bora tumi kukaza, nipige kazi niache kuregeza. Wananikatisha tamaa kunipoteza, nazi wanavunja wengine mayai visa. Yatapita, yatapita, yatapita ni mapito ya maisha. Yatapita, 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 ipo siku yatakwisha.
Maisha silele mama, oh mama mama, oh mama mama, oh mama mama, yabidi tukupambana.
Na ulivyo ulimwengu, kupambana ni wajibu, hata nibariki Mungu, kila jambo lina sababu.
Nyeupe, roho yangu nyeupe, wala sina mapepe. Yange, 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 nipe kucha nyeupe, roho yangu nyeupe, wala sina mapepe.
Kusha 1-2, Jeb Light 1-2, Kish Bobby 1-2, come on Apiga 1-2, Jeb 1-2, Jeb Light 1-2, come on Kish 1-2.
Yange, 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 nipe kucha nye upe, roo yangu nye upe, wala sina mapepe. Yange, 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 nipe kucha nye upe, roo yangu nye upe, wala sina mapepe.
Download kupitia usokanmedia.co.